Neta mungi ngonsera Okutade mukavera Neta mungi ngonsera Okutade mukavera Walinga kapesa ze kenyiga Kabwinyiga no uma Walino mukwano ze kwenyo ya Olugula banempunga Naenda bango chuse Nebisera byangenda bobise Ulira mulitide Nolukiko kumubiri lunjise Kusaba biberenga we byalinga Ngoninda konga nkulinda Omukwano tukwate tenda Njagalo njagale ontuke ne mubyenda Talala, akabina konga kapapalala Zekati tagala tatatalala Weyalenja gala kati oshitinga Atenga baby kumisinga Munda mumutima gwange kulavinga Mukwano sagala kuluzinga Neta mungi ngonsera Okutade mukavera Neta mungi ngonsera Okutade mukavera Baby validate Kenyiga, ngabwenyiga no uma Walino mukwano ze gwenjo ya Olukula banempunga Naenda bango chuse Nebisera byangenda bobise Ulira mulitide Nolukiko kumubiri lunjise Kusaba biberenga we byalinga Ngoninda konga nkulinda Omukwano tukwate tenda Njagalo njagale ontuke ne mubyenda Baby validate Koma womangu don't be late Validate Omukwano gwaffe we jubilate Baby validate Don't be late Validate Omukwano gwaffe we